Taking it live on the ones and twos. You're in the mix with DJ Mike K. Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Kabla sola kamilishe mama, hey! Tafadhali mola mwambie mnilele anichunge mini sicheza mama, mashetani sinivamie. Chuki wivu tunakutesana, linda kwako siwasikie. Kwa nini hatuwezi sote kupendana? Wai, wacha niwambie. Labda si wote wenda zimu, labda lana yetu pesa, kesho kipoteza kila kitu, dunia mzima itakucheka. Wanaomba tiliweche yangu sumu, wabaki wao ndo kusema, kesho wampigie demu wangu simu, asahau walivyo nipenda. Onayo ayayayayaya, oh haya wanawasi watu hawa, ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama. Na roho ya mwanadama itosheki yaki. I'm sorry if I never made you happy, I can't be there for everybody. It's easy to see, wengi wishi tukutafuta kasoro kwako. Why man so money minded, you wanna take from everyone. Man need man society, uoni haya kuivunja familia. Hamna utu ni kujipigilia. Uhoi binadamu wote mmegeuka hayawan. Ayayayayaya, uhaya wanawasi watu hawa, ayayayayaya, na binadamu kageuka mnyama. Hayawan, 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 hayawan. Naomba Mungu mtete, maneno ya yasiniumize, mfanye sugu wewe.
Mike K is my name, music is my game. Moto sana. For more information, holla 071-478-4838.
Me can't get enough of your love, baby. Me can't get enough of your love. To lose control.
Look at this.
You got everything I like. Let me confess, kabla ja enda viral. Kila kitu wafanya mimi na I feel for real. I promise, mkono kwenye viral. When you move inside.
Follow him on Facebook, Twitter, and Instagram at DJ Mike K.
Move inside, ring proposal, make me wanna get the money. Move inside, competition freeze. You say that. Many why you give me some of what you're serving, please. Cause your mind and your physical animal is anime, but that you serve.
Baby, you inspire me, inspire me, inspire me.
African sauce, baby. The diva style of the way you do this whole wine. Who the more walk on the edge, my girl. Make you phenomenal. You are one of a kind. Ime shikwa na majali bakun. She's in a cup delica. Girl, you blow my mind. Let's get to know each other. Walk with me some kilometers. Spend some quality time.
The Hit Master DJ Mike K.
Baby, you inspire me. Inspire me. Inspire me.
Lakini bado sisi uyesu ndo yetuta. Nibora uamini tuamini vile nafa. Mimi nisha kupasiri usipoteze masa. Usikubali dunia iamue mali utaishia. Usikubali dunia. Usikubali dunia. Mbona mnangangana ngana na mambo ya jana. Jana tumwachie bwana. Bwana kile mimi nataka mjue.
Uogoka ndo
music is my game.
Call the paramedics and tell them that I'm about to go crazy. The love she give me so amazing. I'm going insane, all so crazy. I met her on the subway. She be on my mind Monday to Sunday. Me na harusi lazima tupange. Na pizza na yogisha ni mbiche. Yeah, you better call the police. Come with the cops, no, no release. I swear, I'm falling for you. And this is a state of disease.
Emergency, emergency. Somebody better call the police. A robbery, a robbery. This lady that stole my heart. Emergency, emergency. Somebody better call the police. A robbery, a robbery.
see your beauty unbelievable, presentable. Got me fantasizing, I'm capable of giving you my heart. You always my crush, not a day will pass. You always on my mind. Girl, what you got in that candy? Keep me up all night, I'm so demanding. Amazing, yes, now you found me. No matter where you from, now you got me. You mash up my heart in particular. You got me confused, make me sing in vernacular. Ni guanchete ni coro yon si o manchion ni la entague.
Emergency, emergency. Somebody better call the police. A robbery, a robbery. This lady done stole my heart. Emergency, emergency. Somebody better call the police. A robbery, a robbery. This lady done stole my heart.
DJ Mike K.
Mike K is my name. Music is my game. Moto sana.
Wale wakware, wale wakamare, wale wanabeba wase kwa stage za gare. Mbona mademo wananipima, mi sio VCT. Na hope mepima uko VCT. Haujasikia bana. Haujasikia bana. Tunakula life na dabu. La 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 la. Life na dabu. Tunakula life na dabu. La 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 la. Life na dabu. Tunakula kula kula kula.
Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu. Tunakula life na dabu.
La 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 la.
Life na dabu.
Vile mi usema maisha na idema. Curious yes, ebu ni kuleka test. Napenda mruru, akona test. Na we chali, akona vest. Bado mi usema daily, soma kameni. Muna buy CD zangu, baini pia zenu. Badai swimo, au badai kwa club. Badai kejano, badai be careful. Na badai, tupunguze stigma. Hata kauli kanyaga waya stima. Mbona awana nipima misio VCT. Na hope mepimwa uko VCT.
Auja skie bana. Auja. Auja skie bana. Auja. Tunakula life now.
What it is, what it do, what it does. It's the OG, the King, King Calligraph Jones. And right about now, you rocking with the best. I'm talking about DJ Mike K, the Hitmaster on the ones and twos. Ladies and gentlemen, the musicians who are ready. Take it away.
King Kong. Hey, yo. When you come to my city, ask who are running. Hua, hua, hua,
baby, come.
You wanna meet the king and the queen.
Hua, hua, hua,
phenomenal and kaka empire. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya, we are running.
Okay.
Hua, hua,
things down runway.
Yo, handle, handle, ebu uba kalesa. Mami, mami, handle, handle, ebu uba kalesa. Handle, handle, ebu, ebu, uba, kalesa.
Mike K is my name.
King Kaka.
When you come to my city, ask who are running.
Hua, 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 hua.
Baby, come. You wanna meet the king and the queen.
Hua, hua, hua,
phenomenal and kaka empire. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya, we are running.
Okay.
Hua, hua.
Things down runway.
Yo, handle, handle, ebu uba kalesa. Mami, tukutane ba esa. King na fenani open bar. Au kujua pesa na onge a. Na tuko meeting karura. Leo uta spread karumas. Tunazunguka kasa. Tao, waste natives kasa. When I'm fine, yeah, fine by me. We run things, things don't run we. Niko na mzinga, ebu kuom na waroro. Washoni ule jamwaro, zari za ogoro. Wasi wori ni na place oneza goro. Pia na mapesa oneza boro. When in fine, yeah, fine by we. We run things, things don't run we.
When you come to my city, ask who are run ting.
Whoa, 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 whoa.
Baby, come, you wanna meet the king and the queen.
Whoa, whoa, whoa,
phenomenal and kaka empire, yeah. We came here to school and to mentor ya. When we enter ya, okay. We are run ting. Things don't run we.
Una giza. Basi, washa kitu, waraso meingia na fena kitu. Umasha kitu sai, naona giza. Afishi my friend, tuishie Ibiza. Chelewa, chelewa, mzinga isha kalas. Uli expect na tuko na jalas. King utembeanga na rende. Kaishiki, rende, togende. When I'm fine, yeah, fine by me. We run things, things don't run we. Niko na mzinga, ebu kum na waroro. Washoni ule jamo aro, zari za ogoro. Wasi wari nina place. Oneza doro, pia na mapesa, oneza boro.
When you come,
when you find it, find by me. We run things, things don't run me.
When you come to my city, ask who are run ting.
Whoa, 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 whoa.
Baby, come, you wanna meet the king and the queen.
Whoa, 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 whoa.
Phenomenal.
Niko kipara mode, uwezi kunibara jisiko para mode. Kusifu Yesu hapa ndiyo paramount. Some of vitabu mina soma parables. Yesu jana tawala na si siri, si movie, si drama na si siri, ambia farao siko mi siri, na dhambi tuko parallel si siri. Government inafika ukuchini, government yake sika ukuchini. Ati tuko juu ya skuma wiki, na security ko beefed up, beefed up. Para vile mneka huru, vile mneka huru free. Wezi nipatati na siya kufunda wii. Jamakini name ni fine yako wii. Ba, ba,
above them, 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 above them.
Tuna, ba, 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 ba. Injili yangu old school, mau mau, kicheka before. Yesu ndio mwalimu, kicheka before. Sio copy, ene sita jificha ka before. Na kupenda na roho, na kicho ka before. So sipendi magari mado. Wo atini trend kama lari mado. Wo wakini kanyagia mini mbegu na grow. Wo kando ya maju meni panda mina grow. Wo wali nitoka wali nichorea gra. Fiti, my life ume change sana ka. Fiti kukufuata ni tamu ni ka. Sweet, I'm a sugar mighty aka. Nikipotea unanifataga na bidi eh, unanisamehe tunaza tena bigi. Nikulinganishe ni na nani bwana kwa ni, ni. Nikona wewe tu hapa ni wewe na mi, mi.
Kupa sifa utukufu kwa shangwe deremo na momo. Tunakupa sifa utukufu kwa shangwe deremo na momo. Tuko above them, above them, above them, above them, above them.
Anything for your girl, give me more. Panado, ulimelegea zege nyanga nyanga kifani chuchu dede akumbali sichezio nasije kunimegea bwege aga nanga nanga mtoto nivo mwepesi kusakata nesi miguru ya pesi minauma nana nina nana nina nana nana I swear she so sexy muni sina keshi la kwangu so kesi na uchuna nana nina nana nina nana nana.
The hit master, DJ Mike K. DJ Mike K.
Kwenye beat ya pacho sema tuseme mimi ni bacho sema ni kill beat kani mefunga macho sema we we nakula kwa kijiko si kwa macho we panganga mingi misinaga we a big bigger tune coming right away yeah like a little baby fresh from the womb and Lazarus is hiding in the tomb when I'm in I'll step in the room patro boss bring back the tune sema we.
I'm coming again, round a circle, meet again. Hey. We met before, I was meeker than hey. Used to be a four, now I'm rocking a ten. Hey. Hey. You never know where this good end. Thailand, Singapore, London, bring a friend. I'll be your boo, we can go, we can ooh, we can oh. Semangwe pika show to taenda, chuto dea semangwe utapenda. Phenomenal step in the room, hey. Bring back the two semangwe.
Hey, y'all do that one, bro. Girl, this girl can cause a boon. You wanna test it, bro. At your yard, in a quasi mission. Hey, cause a boon, you. Do your bless me, make grow. Cause a boon, you. Do your bless, not come from. Cause a boon,
you. DJ Mike K.
Come out with you, and you can make it by, you know. Oyole,
don't mali me mean in a stay. Oyole, it's where you gon' find me every day. Oyole, I may not care what they say. Kayole till they put me on a grave. Hey. Jumping one get I jump it due to tea. What? Tuna mele meta to sing to my cheese. Yeah. Na ukitaka pesa, I got it on me. Hatunanga pressure, you know who we be. Woo. Now everybody get up. Hands in the air, I say get up. Put them up everywhere, go get up. Everybody get up. I go by the OG, the number one spitter. I wanna get you high, but you not take it, so I'll take it slow. And after we touch the sky, then maybe later I can take you home.
So now I'm bigger 10 years, you may well watch up your law. Some of them I hate, cause of how we keep it real law. It's just the one I be when they look into the mirror. Sissy, you're my killer, 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 killer. Hey, Casabunyu, do your bless me, make grow, Casabunyu. Do your bless me, come from Casabunyu. And do your bless me, I need no. Come out with you, I need to make it bad, you know. How you left?
Don't mali me, mean in a stay. Oh, you left? This way you gon' find me every day. Oh, you left? I may not care what they say. Now y'all let till they put me on a grave.
Who keep picking my round in my kiss and the corridor? Who can go by a Buddha and the Kungorido? Who you told and told I was taking young in you? Who you taking you? I was taking more in you. I took a bezu. Do not come to Kitana. If I be sick, I want to check. Meditate to kicheki wa sitana. Polisi wana kuja kusumbu watu vitana. So bring it. Kama unanoma buda basho uneza bring it. Kama ni biashara pia uneza tui bring it. Kama ni kasupa. So bring it. Tuna you have place nika baby gala bring it. Etoko zona vuta super du. Koko wa iyera ligo luta du. Esefu wao izi ata super du. Vaskani noma madana. E kasabunyu. Do your place ni mekro kasabunyu. Your place na come from Casaboni. And your place in Anino. Come out with you, I need to make it bad, you know. How you left?
Don't mali me mean in a stay. Oh, you left? This way you gon' find me every day. Oh, you left? I may not care what they say. Now you let till they put me on a grave. Hey.
Mm-hmm.
tagore, mimine tagore, kila mutu tagore.
Mike K is my name, music is my game.
Mimine tagore, kila mutu tagore.
Moto Sana, DJ Mike K. For more information, holla 071-478-4838. Mike K.
Ameni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Inalala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Minalala kwa bar.
Minalala kwa bar.
Te amo, te amo, te amo. Acha Mario. Te amo, te amo.
Hola.
Mita kumwage boli.
Mapenzi kichani meyavuli ya shati, yeah. Kanyaga mbele na fata nyuma mimi sibaki. Yeah, yeah, yeah. Ukinyona usinigeme. Mipango zangu shoneza shetani.
Rishwa.
Kazi sifanye ukanichorea ni Mungu. Baba nepanga mipango. Ring the alarm, ring the alarm. Mapenzi yangu kwako yamenogea,
yeah.
Ring the alarm, ring the alarm. Mbavu yangu iliyofichwa imepatikana. Ameni mada na nakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Kazi nafanya na lala kwa bar.
Mina lala kwa bar.
Anakesha kwa church.
Anakesha kwa church.
Mina lala kwa bar.
Sio ni kosa nimekurusha mawe kwenye mti. Mti meivisha matunda kukukosa. Tomia moyoni na huzuni. Wenzangu wakivuna. Kuna wengi wanadigira. Na kupata wakweli hatari. Kwa moyo unanchikicha mini mgonjo wa mapenzi wenda tari, yeah. Ini kazi minafanyanga. Kama kuomba minaombanga. Heshima kati yetu nitawekanga. Tujenge familia hali. Te amo, te amo, te amo. Acha maringo. Te amo, te amo.
The Hit Master DJ Mike K.
Mama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Ebu kata.
Kama miniskirt ya K-Street.
Kata.
Kama nauli ya kesi.
Kata.
Kama sword ya mashete. Au kama mguu ya kadenge.
Kata.
Kama keki kwa birthday. Au kama sacrament on Sunday.
Ina go down.
Kama bay ya hoka down. Vile mademu zitoka na umestand. Kanyonyo za adole. Yani kama vidole za ondole.
Lakini cheza down.
Hey down down down. Juleo ina go down. Mama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesimama sana mama lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini.
Cheza chini my boy, that the best thing. Move so interesting, your body stimulating. Necessary noise, king kaka. No time for wasting, we jumping from the best thing. Kujana wadhi, kujana madem. Cheza chini my boy, ask Eminem. N-A-Z-A-Z, wash a fire with the flame. Motto, heat dance, yo ya watoto. Kulala leo, we, ndoto. Ebu, pause, kidogo piga photo. Chini, kwa chini, kwa chini, hadi jasho. N-A-Z-A-Z.
Chini, kwa chini, kwa chini.
sana mama, lakini cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Cheza chini mama, cheza chini. Chini kwa chini. Umesoma sana mama, lakini cheza chini.
Yeah, he's the one your mama want you, bitch. DJ Mike K.
No one to be lying. It's a nice when you're saying that.
Sana miwa niko mavitu juu yako. Sana sana niko drinks tu juu yako. Sana sana miwa ta studio tu juu yako. Sana hata muifanya tu juu yako. Asim sima huka the keys to mabima. Drinks pia kiasi kabla stima tujazima. Karegerege dance kana shika. Mina shika, suna nishika. Na she fly my diva. Check your tempo, guy I'm evil. It's a problem, ah shit. Killa kiona aki die, I give.
Alera bera this, alera bera that. Vile ena chicken deal, vile night put. Na mina benda vile jona elewa. Blanda sir, what a nice same sir.
Nige kumisi sana. Nige kutaka na kutaka sana. Nige kupenda na kupenda sana. Nige kujiga na kujiga sana. Sana 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 sana. Sana 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 sana.
Ooh yeah.
Sana 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 sana. Sana sana sana.
Hani bado sabi. Pale sana sana. Toka kitambo mami na kutime sana. Najuna dai kukross na ukijana. Kwanza nikidunga sana na pandana.
Sana sana na iko hiyo ringtone. Manamba zao zifiki your cell phone. When the target na when the mission. Shani mind me. Nakuwazanga till dawn.
So baby keep doing what you're doing to me. Lazima nikupeleke uone mami. So baby keep doing what you're doing to me. Lazima
nikupeleke.
Na madhangu wataka kimucheso. Kumtembele lazima skari na kaleso. Na lazima nikutambulishe leo. Nimengoja sana sana sezi ngoja kesho.
Kukumisi na kumisi sana. Niki kutaka na kutaka sana. Niki kupenda na kupenda sana. Niki kujiga na kujiga sana. Sana 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 sana.
Niki kanja.
Sana 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 sana.
Mabasi mahati
The
hit master DJ Mike K.
Is it to knock on dog? Is it to knock on dog? Is it to knock on dog? Is it to knock on dog?
Sukari kipanda na unga izo vitu ndogo. Umekonda na yule ameunga izo vitu ndogo. Unashinda unalia kusota hizo vitu ndogo. Kaburini alishinda ta kifo hizo vitu ndogo.
Hey vipi de, unajua bila Yesu ni tiki de. Ay, mimi bahati de, nakwambia shida zako ni ndogo de. Ay, anakucheki de, everyday ukikomplain jia holiday. Ay, hizo vitu ndogo de, mbele yake dogo dogo kama ode de. Ay, unashinda ukilia kusota hizo vitu ndogo. Kaburi nyalishinda takifo hizo vitu ndogo.
Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye nisikuimbie baba. Hizi vitu ndogo ndogo zisifanye
You keep dancing, you keep dancing. He keeps playing, he keeps playing. Playing new music right here, right now. Oh my God.
Fire!
DJ Mike K. 071-478-4838. The Hit Master, DJ Mike K. DJ Mike K. DJ Mike K. DJ Mike K.
Check, una bocheza. Penda na boyet wailo. Inaniting
thing and have a song and have a dialogue. Pop my knees up and I'm really want to style up. Cause baby girl, you got the thing them I pray for.
Alright then, baby girl, come closer. We make it ready on the club, not to for pacer. They only love me no way out to a Johnny, yo. Cause where you want your body hot, come a party, yo. Yo,
wine, see me, wine, see me, wine, see me, me, wine, see me, me, wine, see me, 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 wine, see me, me, me. Now keep it out to Kelele, East African Simoko Melele, Thailand classic Potelele, South Korea Wango Mimilele. Yo, I'm gonna come away with way, and girl from a Monday and every day. Me love the way the girl cry for me, you know how much up the place when you whine for me.
Alright then, baby girl come closer, we make it rain without the club, not too far better.
Mike K, the hit master.
Nikama beats and I'm hypnotized. Now she does it choosing that minimalize. I love the way she move, I love the way she dance. I can tell they got to make me be romance. I love the way we make up with me, girl. This love is a strong thing. I love the way she move, I love the way she dance. I can tell they got to make me be romance. I love the way we make up with me, girl. This love is a strong thing. Banana, my baby. Like you couldn't get out of me. And I say, mom, driving her crazy.
DJ Mike K.
My type, mutoto, my type. Bad girl, toto, wendo, my type. My type, katoto, my type. My kind of girl, wendo, my type. My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah. Bad girl, toto, wendo, my type. So uta mindi, twende ni kwenye muta. Topige lapu mayadi, hojo we mbende sita. So uta mindi, toka pige kangita. Toka sengete ngoma, sesa pite kamande vao. Toka kitambwa ta before the late light. Toto na shika mina piga same night. All light nikiwa I like a kaito la mudemba. Esala sunajua kana bite. She wanna light it, another joint. She say she like it, another point. She say she like to hang out in another joint. Lege za mwili lete chene to vibro. My type, mutoto my type. Bad girl toto wendo my type. My type, katoto my type. My kind of girl wendo my type. My kind of girl, my type of girl, yeah. My type of girl, my kind of girl, yeah. My kind of girl, my type of girl, yeah. Bad girl, toto wendo my type. Wapi bangu na, wapi banye. Wapi mayoyo vana pendaga kupiga sele. Wapi manete, a bad girl, bebe. Cheza bebe, piga matatang, bebe. Vibrate, bend over 90 degrees. On your max, on your max, on your knees. Una ni bolu, una vyo dance, una ni cheese. We go hard, we go hard, we go easy. Legeza kiono chini, lose your behavior. Indi your time ya ku lose your behavior. Metoke halaka, lose your behavior. Legeza kiono chini, lose your behavior. My type, mutoto my type. Bad girl, toto wendo my type. My type, katoto my type. My kind of girl, wendo my type.
Ale Rubina. Na 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 na.
Dreams.
Kile unavini baburudani.
DJ Mike K.
This time I'll be romantic. Oh,
romantic.
This time I'll be romantic.
chumbani hata sukari guru haioni ndani
baby baby
keti nikueleze mapenzi letu sitakilipotee mapenzi lako baby umeniweka ndani tano kwa sito navoni sakata yani show me nikueleze wako niko hoi nidekeze
this time niko romantic this time mama one man chin this time niko romantic this time vile unavyonipa burudani
namba nikipata pata ile mchezo leo iko ndani kwako nimedata
my K is my name music is my game
leo nikikupata pata ndani ndani hivi kwako nimedata data tunde kwetu semu flani this time niko romantic this time mama one man chin this time niko romantic this time vile unavyonipa burudani
DJ Mike K.
Fika pale kawa ngware na jana ball walicheza ngware so mguu ina washe mewa kanare napatana na mtu wa mare mare anasema vile hali imekuwa kale na si pia we ero unajua venye tunachomeka na hii jua si wewe ndio limba mma inanibamba dhombi mkamba nasikia una ngoma mpya hebu leta hiyo para strength
and I'm feeling so great
tuna sina flight itabidi nimekuwa polite ama niambiwe mimi ni Alex una under story zingine za obvious napenda makonkodi napenda wase wa rodi na cheki wase wa sodi sina shida na anybody ulisikia ile story ya huda angeokoka ingekuwa na ushuhuda si wendo limba
mba
hauna fair but umenibamba
moto sana
Unaza luku but you don't touch it.
Don't touch it.
Luku but you don't touch it.
Luku luku.
Unaza luku but you don't touch it.
Luku luku.
Luku but you don't touch it.
Luku luku.
Luku but you don't touch it.
Luku luku.
Unaza luku but you don't touch it.
Luku luku.
Luku but you don't touch it.
Luku luku.
Mr. Simple, Mr. Simon, nikona
Master.
Wewe ni canon, Mr. Mike bro, uji mi song code za nya Steve Mogo. Niko chachil, kachipukizi, sometimes funny but bado niko busy. Niko bie, Tanya Shinski, na tagelani hapo dan muanga pingi. Pingi. Na mi sipendi pimpi. Siringi. Na bado pesa mingi.
Luku but you don't touch luku luku Unaza luku but you don't touch luku 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 but you don't touch
luku luku Unaza luku but you don't touch
luku 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 but you don't touch
luku luku
Unaza luku but you don't touch luku 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 but you don't touch
luku luku Unaza luku but you don't touch
luku luku Unaweza luku kauko na marupu kauko na marupu unaweza try kuluku luku niko na femi one ndani ya ibuku after tp dose i want to wanna luku luku unaweza luku kauko na marupu unaweza try kuluku luku niko na femi one ndani ya ibuku after tp dose i want to wanna luku luku niko kwa dex kama dj mama hita na watu pia mafinje sama fala tupatane huko nje nina don kalian
Magic finger on the beat.
Did you
hey.
All right. Huh. Until LeBron, Kasabuni, now kula kama badu uko dine. Now dig kama badu uko farming.
DJ Mike K.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wendo na wakata wembe.
Wendo na kata wembe.
Wembe. Una kataka my baby Wembe Wembe Una wasuka gading
Zaga zaga
Zaga zaga
Zaga zaga
umewaga made nimetaka ndo bado unataka
chimi acha chit chat chit chat hey my damn keep out around the clock hey me crush all the one to four my damn keep out around the clock
I'm gonna take it and I give it to them I get this I mean I give it to them it happen now and I want it again la mean I give it again so my damn don't cabe so in a time now my body man how many bosses hey my body man cause a girl they me no touch nobody man cause him super wrap up your body go there's another monkey they look at the tail my nigga go to your cell
so my damn wanna bend the village di mina delay
na go we young di mina delay
when on a wakata wembe
when don't a kata wembe
when on a wakata wembe
when don't a kata wembe
wembe wembe una kata kama baby
wembe
wembe una wazuka gaje
asematam sharubati maji matamu piga sherehe piga karamu madman shivo sunafahamu Mama baby kidogo kidogo asema punguza maenge basi kidogo hey. Kidogo basi nipe yote nifurahi mapocho poncho hadi nirambe sani nimemwita ani anavokata shwari yani tamu sukari toto full burudani mazaga zaga mazaga zinyo ingoma iliki bila mpinyo uwanjani kona gino EFC weke jingo pandisha jino
when on a wakata wembe
when on a wakata wembe
when on a wakata wembe
moto sana
kula neno kula neno kula neno kula neno kula neno kula neno KDF kula neno kula neno
kula neno
kula neno KDA
uko na njaa unatafuta dishi ya kushiba hey, yeah. Kuna dishi fulani KDA
nina kangumu kwa Mungu na kangumu ananifanya nitumwe
KDA
toka on bila breakfast me say FF me tell you food fast food that I satisfy food that I quench dust don't mean I hang
but you know
na dishi anytime any day at a Monday na dishi daily single jipaka Sunday besta ya kija na mpa kipande tuna dishi wote tunapiga asante
Joshua 1 plus 8 mawadi yake ndo mina meditate kochi ina educate
chika Mike K
yo watch it all Guardian Kenta, talking about protection, father God. Yo, Vicky, legend.
Vicky, man.
Selecta na wewe, najue unachunga maisha yangu. Selecta na wewe, niko sawa sawa. Selecta na wewe, najue unachunga maisha yangu.
Yo, watch it out.
Allah,
Mi uliyasikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea niko sawa maombi uliyasikia milango ukanifungulia isoma blessing nikazipokea niko sawa sawa
nikusonata na wewe najua unachunga maisha yangu
Master DJ Mike K.
Tena kama sio riziki basi hailiki. Na tena yonifaa.
What's up?
Tagging, stagging, tabaki nae.
Hey, what do you want to bonga? What is my this and that?
What?
Cause what we got, they wish they had. Now you're chucking me, sit down in a fuck. Jimmy Kubachana, now I have with your kind of mama, and that's real. Now, Taka Unyelabe Niki Sama, I got you, and that is one thing you should remember. So, si Baba issue, na easy VT show. Juni Mimi, to now where had him we show. What's up? Let's go. Najua kuna wale hawataki tupendane basi ishu walike harusi ndio wajue kwamba si tu wachane jituli anza hivi zamani na tumai umenisikia my dear whenever you need me I'm gonna be right here
Mungu katuleta pamoja nani atutenganishe mapenzi ya kweli waone wa ibige bina wewe kama chanda na pete wacha waseme tusonge
Let's go.